Minister Mbezo ebyenjigiriza na matendekera ga waguru John Chrysostom Muyingo asomozeza bannabyabufuzi okutira bazadde bagazisa abaana baabwe amasomo ag'ebyemikono. Omusasi waffe Ssebadduka John Paul yali n'ebisingawo.
Minisito Mbezi owebya njigirize bya matendekero agawa gulujoni kuzeso muingo awanja gideba nabia ufuzi wanamu gwanga naba antu abobu vunanzi wa mwifebya njauro mgovernmenti ya kuno kotekana abazade bulijo okwagazisa avana awacha adumu miyake jigenda kusomero kweta nire nyo amasomo age mikono edana asaba nabazade wana okuwaliriza oba okusaba avana babwe bagali nyo amasomo age mikono ntini wabamaze okusoma kumutende ogwa sinye yomukaga begatenga kumatendekera gawa gura gasomesa ebye mikono nti ngeri yoka je basobola okumala we kizibu kyokunonya emirimu nga bamaliriza okusoma. Minister John Kuzeso Muyingo kogera bino byonna badakikiridde minister w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kataha Museveni omukole ekitongole kivunanyizibwa ku bigezo ebye mikono n'ebyobusobozi ekya Uganda Vocational and Technical Assessment Board okifulumiza ebigezo byakyo ebyabayizi abawerera ddala emitwalo ebiri mu kasanvu mu bina mu nkaaga bye batuula mu mwezi gwa November ne December omwaka oguwedde. Ate ye ssaabawandiisi w'ekitongole kino Onesmus Oyesigye ategeezezza minisita nti ku mulundi guno kirungi nnyo nti kuba abayizi bonna baakoze bulungi era nga n'abayizi ekisinga okubasanyusa abawala beeyongedde nnyo naddala abo abakola amasomo ag'omukono ate n'ekirala ku mulundi guno tebafunyeeyo muyizi yenna yakopya ebigezo nti era ng'ekitongole kya UVITAB teri bigezo bya muyizi byonna bye baakutte oba bye baasazizaamu. Kula CBS FM Mandiso, nze John Paul Ssebadduka wanentinda ku kitebe kya
nga sake zenja ulo mdistrikievu yikuwe zigwa no kugala wobuli rucha abamu kubegasi abegati na musako ya bakuseka maja sako cooperative savings